mazima lwanti bidaya na ulite wanyeba ngato chimanyi wotoba obulamu bwange buba matiga kwandika suse akainja wadde balyo batyo okutumanya n'omukwano okutatuka tugume tuwone okwekweka. Mikwano jambo nyabonya nyo nalisa zeo nange njite Diana yo muzira chisa na kakasati talindeka nange kamuogula mubwange omuzibiza zibire vyama abalale pisa zabwensi unyo lukwa kulanga baduka amazima sazeo muze Diana olwale robe wange nange vyo kubira nandese zindi tusawa mama moyo wanga mumisa kwe mutu wa mutufu njakalovele mirembe Diana kemfunye kwe maze Abatagaliza fulani zafe mukwano banji bagala nnyo kulabanga ndi maziga bwe batyo kanfube buyigize bisanyusa omwoyo gwogubeere mu ddembe kusaba obutamva ku lusegere kubanga gwetala yange amazima sazeewo nze Diana olwaleero be wange nange ebyokubira nandese zindi tusawa mama moyo wanga mumisa kwe mutu wa mutufu njakalovele mirembe Diana kemfunye kwe maze. Satanga kwe kubagiza tinze ndi jawo mwagalwa nabali bansekerera Diana tegese tubaite kumbaga era baba abajulizi bagwe motu busabusa amazima sazeewo nze Diana olwaleero be wange nange ebyokugwira nandese zindi tusawa mama moyo wanga mumisa kwe mutu wa mutufu njakalovele mirembe Diana kemfunye kwe maze amazima sazeewo nze Diana olwaleero be wange nange ebyokugwira nandese zindi tusawa mama moyo wanga mumisa kwe mutu wa mutufu njakalovele mirembe Diana kemfunye kwe maze amazima sazeewo nze Diana olwaleero be wange nange ebyokugwira nandese.